Asalamu alaikum wangwana, mwambia vipi mambo. Mina baby atujanza jana, menzi toka kitambo. Bwana Yesu ashukuriwe Bwana, kwa baraka zisio na kiwango. Baby wangu sio muza nyama, na mesio muza tango. Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote ala somchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Nyache niringe na uridhisha moyo, ananipa vyote ala somchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo. Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani hata tutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani hata tufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani,
subiri ni apite, atufarakanishe.
Subiri shetani apite.
Yeah, yeah. Wambea na waona, na wazoom, tuwape oma. Baby ni chum, achana na ya watu, maneno ni sumu. Tuwecha matawala, kidumu.
Uzito mapenzi, umeni zidi msani. Bila wezi wezi ukieta nambie, utampenda nani?
Baby teka, baby cheka, chekola nitibu gonjwa wa moyo. Umeni teka na wewe seka, baby unanipa vyote so mchoyo.
Zile biringe baba yoyo, ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Nyache niringe na uridhisha moyo,
ananipa vyote ala so mchoyo. Zile oya 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 oyo, na mwita sari wangu wa moyo.
Na kama kuna mnaotamani situachane,
subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani hata tutenganisha ye.
Subiri shetani apite.
Na subiri tutengane, subiri.
Subiri shetani apite.
Wenda kipita shetani hata tufarakanisha ye.
Subiri shetani apite.
Shetani atutenganishe.
Subiri shetani,
subiri ni apite, atufarakanishe.
Subiri shetani apite.
Take five now.